Sounds taking over.
Throwing it down on the ones and twos is Supremacy Sounds. DJ Simple Simon.
Kimenishika yo, kikukukicho kimejificha sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha sini kimbicho. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha juni kimbicho. Washaki, nyo kende chei nikivuta kinge. Adiko prei nikitamiki. Nisaya rei nikiki. Adiko vei nati washaki. Nyo kende chei nikivuta kinge. Adiko prei nikitamiki. Saya rei ni kiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nuki vuta. Na mamoyo wangu wote so anapenda kuzi. Kutoka ngware hadusi kusushinda katuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuinadizi na patu ziende. Siki kam, juzi vute. Zote zote ka, zote zote ka. Saki, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, kimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Ini ngoma ngini mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ngini mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ngini mtani naitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha.
Sukumana aina kero. Nikulisa kataga rumba di machero. Kiwake tukizime pesa inacheo. Vimambo vifanyike shepu kijatelo.
Unavokatika ukipinduka shepu inavantatishaga. Mikilo wambo inavokata di macho inavomagikaga.
Mitendo flani inayotuko sharo. Uzuru wa nyumba umesha kijaza cho.
Shiki bumba nakusata rumba.
Buda cheza na nari
shika japa shika mtoto dini bablas. Kige munju kwa nini ni hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double dance. Maumido fisika unarada kuna kwa kibon. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng.
New position, new position, new position. Gala new position, new position. New position, new position, gala new position. Nike zima washa, buda chesa na nari, yati. Buda chesa na nari, Nike zima washa, buda chesa na nari, yati. Buda chesa na nari.
Rada rada negane, tuingie ndane, juu misiba ne minajua. kuwa uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famanya wale wa janja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukuri wagri shukuri wali ten 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 ten. Nasema shukuri wagri shukuri wali ten ten ten. Yo, katika dondosa. Natigyan rombosa. Rombosa. Kila mtu rombosa. Hey!
Nagizi mawasha buda chesa na nari yati buda chesa na nari. Nagizi mawasha buda chesa na nari yati buda chesa na nari.
Gala new position, new position. Gala new position, new position. Gala new position, position, position.
DJ Simple Simon.
Beep beep, you got the keys to my jeep. This is bigger sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroka, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
You got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Kakupu ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo na ndimu. Najagia maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Tumwana rubi bila to be a sindila. Whiskey, hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City shash. Chin, chin, Mali ende round. Kitu safi toka south. Rasta man, water guan. Di, na wadigida waroro wa kitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Naiwake, 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 naiwake.
Sina pressure kani manzi ya mebeba. Kani miti itabidi nimesare ketepa. Sina pressure kani manzi na kemba. Nina tumeneze lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya. Unipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Tunda leo imeni bamba jo Niko na dema na madia bato Amenito wa Kenya mo anaishika shika. Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha.
Naiwake, 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 naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kao juu utajua.
Serving up the beats and making it hot. It's that Fremen's best African DJ, USA 2015. DJ Simple Simon. Log on to www.supremacysounds.com. Where the vibes turn up loud. Supremacy Sounds.
Behind the scenes, my friend, I could say low. I'm into you, now we will say they low. Could be gonna with it on your do blue. Cow could you want it, cause you want all you know. Kungu kungamu napenda vitendo. Mini makali kwa kile kitengo. Wali kubali nilwa kilishe ghetto. Kango makasi kikirunda hati ghetto. Niliko kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Round 20 kiso twende round 2. Na kuna day mana daisy come true. Kitisha your glass what you come through. iPhone kukupanga ili kwa impromptu. Sitochi na ngoma ni noma. Utaanguka wacha kunisoma. Itazilipa mbona unagoma. Before any hoes lazima kabroma. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Ajitupa kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa.
Unachorea umadam. Yo muda zimeraruku kadans. Weekend yo diyo umelan. Koba kila lisha underplan. Tumetisha hizo keku na majagu.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldie kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tuku banju. Usha giruka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sareye tube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo naweza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldie kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na majam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na majam. Shuka na madam, shuka na madam.
Next na Miami. Next na Miami.
Ile design ya revenge, ithe,
nigide, leo ni na mide.
Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu. Waita, leta, ziki kamu tu. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, niko hezi na kuanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex. Baby mama ako hapa, anadai we ni ex. Malaleza, na mlambiza. Marinate, marinate, niweke mutu.
Niko na drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu. Niko na drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu tu. Sito kona drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu. Sito kona drinks na my ex, drinks na my ex, we kamu tu. Kaulunga, bao mbili tatu minafunga.
Simple Simon,
hey. Kaulunga, makeki kao tatu nikipula.
Kipula,
hey. Kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, siyezi kuwa tu tribal. Duga jo ni pesa, buda jo mini tribal. Inasaitwa keja na maina na daikol. Wanjiro ya ndakinyiwa na daikol. Na mindio mesi, hakuna pass, minafunga. Hakuna arambe, misi olunga. All webcam, lakini sikuwa chakula. Rada ni masocial, lechorea jo machura. Kuliwa mada, shiro pale wa bebe skilo. Zika shika, zika nice, utata ni zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Kema langwe, from dislikes and blue ticks. Tangu get atako, wakadeku get kiss. Tuli get us, sayi wana give this. Wana die benga, nimechiku liko Netflix.
Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Wacha ni kutest. Yone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress. Mjulu bang. Bend bend. Niku bang bang. Alejandro chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio mpomi nalipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika zimetufunga kijela. Riangi ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Chapa ilani, chapa igani. Nitakirere, nitachapa inyami. Kisha inipe kichwa nikiwasha ingale. Juu tuko maji basi wacha izame. Denge denge indo bazenge zenge. Tuto kililia basi gidem pidem. Na kusomo macho ukipretend pidem. Miu kata maji tumo weekend weekend. Kani dates kata wiki ina depend depend. When shallow end ama depend depend. Unataka lion ama kiden kiden. Sura na kupeka five haga kiden kiden.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Simple sign, mix up, turn it up.
Hit mountain, hit mountain. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Wabebe, si ujibebe.
Demu yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high time, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Kiwekewa kana dai na nasi. Na ukikanyima kana sura ya kazi.
Baya, si usiti gode na ni mambichwa. Wada ugeto kuburudika. Ma empress ni kudigidishwa. Kaningono awata koma. Mangoko tozi manga manga. Pasa pasa ka aditicha. Mapokot ni taala vuva.
Gude gude with a big fat booty with a gude gude. Go down low mami cheza kude kude. Mini guze guze mbako stuke due. Ni kukune kune. Underwater chini ya maji ni kukumbe kumbe. We mtamu supu tamu kaya kunde kunde. Kitanda ni mtihani tunde shule shule. Na you know ni mashash na kibena.
Bang digida waine waine pe. Washa washa pe. Luku luku de. Bang digida waine waine pe. Washa washa pe. Luku luku de. Bang digida waine waine pe. Washa washa pe. Luku luku de. Bang digida waine waine pe. Washa washa pe. Luku luku de.
Nare 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 nare. Nare 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 nare.
Nare nare.
Yeah, tem after kutekwa kaka wangirudi soba. Joja tete mabasi sivuti doja. Rakishiba kiuzazi ataitisha maganji. Sijali juyani kondule uchoma. Na makuku nazimamanga. Lafu buda hizi kutu nazimamaga. Bogi bado ni ya magazla mastona. Marache na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tata tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona bye. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai.
Come sleep over niko na shashamane. Alafu tumangane baby hadi ngware. Come sleep over nina mizinga nane. Na baby usibleki juleo kutu ninare. Nikikuteki na tight na nyonji. Leta pongi di cheze piki ponki. Kani fomiko ya makomijo. DK hop kid wako wako pijo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyangwe eh. Juniteta kata veta moto kapasi. Wet kabahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipati kani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubui itawe weza.
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tata tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona bye. After ni wakuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai. Badai, 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 badai.
Wash, I look up.
best na ma boys tume chill tunakata mizinga aluta. Na ma dem wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wakubezwa na zoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta. Ati rieng za ponyotoni mafuta. Chikisha njitu ndo indi zenge usupa. Uliza guashiwa beba na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mange oswako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kue kependi. Bashi wafine chui ifike weekendi. Awa super water na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Ako jabana na jais chui friends kiss.
Pate best na ma boys tume chill tunakata mizinga aluta. Na ma dem wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na ma wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezwa na zoza aluta.
Lepuka, punguza yo pupa. Tupa kwa pipa, mini na kipaji. Na jom na bambika. Kama nili teguni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato metisha. Sura za mababul, mazezi natisha. Na kama wezi moni, jadidi unapisha. Ikusi inatupa, siezi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mababy. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndio ufala ilfanya sikio zangi bedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha, dizina lipuka. Tuta moro sash, cheze nae kaboka. Piga moro dash, piga brother ya luta. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazona chatisha.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka gani, kisha lipuka. Kumbuza yukupa, tupa kwa pipa.
Mina ya ubas tunapakana. Hapo nyuma nasibika manapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala nazi nyamanika ni kondonyo. Nikidungi nimepaka netacha mamboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Ziki pundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na piga goto. San pigwa ra lock upaka na joto.
Panana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasibika manapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi ya weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nere kamna shada kitaiwashana. Pale zape macho zangu zimenyanana. Iko ready ime steady nani.
Banana, nina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banana, banana.
Alafa kuwe solo, kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, kwa chongo.
na mimboko mbaka usoko dima kiwa kampwa na stone proper lapo kiwa batu anadondosa pale downtown anadondosa pale down kudondosa
venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Pambulu, luku, washa kindukulu Pam, kipitani nikupike mabiboko Pali Instagram, kachachisha na kimoto Venyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, maloko Siko kwa mosho, horosho Madiva zimebundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Kurugu, kukaba kwa kila
mauru Wanga venyo mejibeba, nga miudai, miudai Miupenda na penda Chako venye uicheza, nga miudai, miudai Miupenda na penda Figure fire, ni dangerous Miudai, miudai Miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Form ya maodi na pia mayo Wakilalisha makula ni wo Bezi ni vela na ngem ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Siyama odi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Siyama yo wanapenda kalongo Fiko peini kupeleke na rada Ita mangeos miwonyoshi nani baba Tuto ndeisi anapenda miti mama Fika masai ndi uitishe kukumanga Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa Upea tosheke yo vile nafa Namba nane achore figa Na aku truba na sima giza Leo sijaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akichekwa moro iza Asikichapu ndashika pizza Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Itamakula ndo tucheze kalongo Itamachura ndo tucheze kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sina baby ukichoka Wacha niko dare tukikata kakota Saitu na sele mashida ni kutoa Pusha juju, ey mini taokota Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Buzz kubuff, mina chief kif tu Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu Wakidance ni matembe juu Na manyonyo ziko sete za kigwava tu Nibaringa kikam ni ma 6 inch chu Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama Danova haswa, wairimu wanja fidana Kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa Wairimu changama, buda mbwe seta kat Wananitaras kwa sababu mihu ban Wakiwasha dust, tunaseti kapedi Ukinipa bank, tutakula rumba ham Na cheddar zikikam, itabaki dunda Nitakemba, nitashika, nitafinya Makajaba kakishika toa nguo, wacha hizo Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zima nare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Walisema sisi ndio mwangaza Tumengaa Acha katambe katambe Sana Songi yangu nimejipenda de kutoa loki Cheki yule pale pale Akiweza si unajua vile si ufanya Acha katambe katambe Baby girl we inama nionesho lichopeo Siku mingi nimedai kuko Lakini sijapata chance ya kuko Acha nizami nizami Wapi Washa ziwake ziwake Nili Acha zibambe tubambu Dance dance na baby ukichoka Wacha niko dare tukikata kakota Saitu na sele mashida ni kutoa Pusha
juju, hey, mini taka kota. Katambe, katambe, titi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shishi simu, wacha
katambe. Simple, Simon. Ah,
you can put your nose, super send you pay, ay. Aku soko na na ten, pike pay, ay. You can tuma shata na kute, ay. Chacha na kingora, siyo kute, ay.
Digi, digi, madogo dhani, wadigi da. Digi, digi, madogo dhani, wadigi da. Digi, digi, madogo dhani, wadigi da. Arufu kama
Maria tukijani media ina digeto na mabiste babi bulux na di area tumepige kambi hey.
In order with the pretty girl team, give me your team cause you know me own it.
Run on the pace cause you know we born it.
Mamore wako na kasbana si maboni
hey. Kingale ama shashamane vijiti ama ni majane. Kamna mamu nita magarange mange uswa metepo nita zamandane.
Udigi digi madogo dhani udigi da hat. Udigi digi madogo dhani udigi da hat. Madogo dhani wadigi da hot. Arufu kama shale ziki na isko mimi na hot. Udigi digi madogo dhani wadigi da hot. Udigi digi madogo dhani wadigi da hot. Udigi digi madogo dhani wadigi da hot. Arufu kama shale ziki na isko mimi na
Kilalo aki kinge oske jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijake taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Kuda na kichingri siti moshi na firimbi. Nina mbugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kome dugu na kiingi kani mblina we machichi. Anazoza kama chichi ziki bondia pigwe miti ah. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abe kitanda.
Digi digi madogo dhani wadigi da. Digi digi madogo dhani wadigi da. Digi digi madogo dhani wadigi da.
Zime toko ngong Kina wapo wezi mpata mini kasadam Mboko kum na reda zini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tunasiti zine karam Boko haram Boko haram
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Ako shopo loshe mapunyeto Itapoko mashada kani mento Unangoo madam ni kani dento Naziaminia ni nangubi lanjubu Unastuka na utadoshu na kirungu Geus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka grunu ni najaba ni kuchumni Kusetie kichomni, kurolie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho Kikudaruwe before, nikuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram
Nawapeleka na rada, nawapeleka na rien Kama au narada mde ya beli sharien Hapa niko sakata, sakata, kam sakata Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata
She want a bad man, look it up Never seen one like look it up Turn around, squeeze and look it up Bend over, stretch for the look it up
Ipige step, juna penda easy vitu Ebula lisheni tibado unakutu Na mapunyeto swana juo weni sugu Mango soku wa udai weni nyugu Kuta kongu wakidai njugu Security ni ati wanadai rungu Reni gani hata, nilithani hata Jona rungu hata, mbolo flani hapa Piga punyeto akikaza kani dry hata Story flani za warasu wakibanshada Niko pin na kichindrika ningale hata Christophe Rogada andani ya himasha
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka mwen peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mango kwa wakifika basi peleke na ring
Niko ring na vifuata ni uwa Zimeshika na vifuata ni uwa Kwa the ring uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring
kikiwaka man peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mamboku wakifika basi peleke na ring.
Na wakari ka Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga round tatu tatu. Muhogo bigi mini mruya milpika kibantu. Tingaling a ling. School bell a ring. Na mindo bell ringer. Na peleke na ring. Tuma pin mejipin na makoro. Naka penka na ninyonya mbu. Ohoro wakwa, mwenda wakwa. Inanifanya nisike kushika matakwa. Izo zakwa, chezi kufakwa. Ziko nalia kushinda hata za mamakwa.
Diwa muranga na gidhike tobo. Bodi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndapea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dobo dha dobo dha kitu dobo dobo. Hapa kuna zaponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademka pedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the rien huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Chapanga jotena
Teki nana nani nani otero. Teki dana dandia kambie pero. Kanikus natakan kambie shiro. Nashiro ana nishwana mashiro. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ata rangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ata rangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Chapani chapanga jotena. Chapani chapanga jotena. Na niki chapani chapanga jotena. Chapani chapanga jotena.
Pika pika, ringa, lima lima. Piga mimba, jimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, simba zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, bausaka. Chimba chimba, zika, bananana.
Na jisi jani ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisi jali ya tarangi mirakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena.
Simple Simon,
yeah. As really cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unifed. Na juwe ni vivo last.
the bad game. Gena sioni cause I'm super si stress. Kama rene jisha basi ulipen. Naturally diva lazma ni spend. Anja gani mita Mr. Bad Game. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma Pale Instagram be. Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be.
Na mukia niko insta Supa na kusuka nuna dinda Ringa vile diva na tatisha Twitter panadhani ndalalisha Chuma ona uyu Ako dance floor amebeba Ona uyu Ako japa na mabella Ona uyu Yunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Nasi ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Naturally diva lazma ni spend Hata kani mita Mr. Bad Game Gena si ulikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Naturally diva lazma ni spend Hata kani mita Mr. Bad Game Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma
Napenda zoma Unanilenga na umevai luku tu Nadai wifi keja na zuku tu Na kudiemu alai unadai nuku tu Ikipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha duduju Sponsor ashara usha joduduju Na kudiemu alai unadai nuku tu
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti Cheki bro washa shasha adi moro Bila teacher kuna shule kuja daru Nyanya sh paf paf Oroso piga shodor kuna giza Ziki nice tuji nice uweki story Kata maji pia shada legalize Pali insta double tap Depo game
is up Nasi nikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Naturally diva lazma ni spend Hata kani mita Mr. Bad Game Gena si unikosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Naturally diva lazma ni spend Hata kani mita Mr. Bad Game Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani Sani zoma, yani pale Instagram be, bena penda sani zoma, yani pale Instagram be, bena penda sani zoma.
It's the Fremis Best African DJ USA 2015. DJ Simple Sign. Log on to www.supremacysounds.com where the vibes turn up loud.
Nipate nimechill na kabinti Form ni mingi Hadia na shanga na sisi Kila siku ya wiki Get tipsy Na nikigeddo na blow toll on the whiskey Jack DJ me na blame it on the henny We started out slow Nilikuwa jam levy Ish too crazy Kukumbuka siwezi Nilijigeddo mjuu ya bed nimeplex Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mabile Zime nice Mara ya kwanza ya pile Zime nice Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mabile Zime nice Mara ya kwanza ya pile Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice
Nipe beat Nipe micro Tasi kalamu Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu Juna teka mali kama Boko Haram Nike jipa basi nita wandalia karam Bash mara that that Tunakuja chap chap Tunakuja na gode Teipaka tap tap Ati Shorty wants to take a snap Pasha to a top Pasha nika liya lap
Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mabile Zime nice Mara ya kwanza ya pile Zime nice Sima so ni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mabile Zime nice Mara ya kwanza ya pile Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice
Weka kademu kako kidi kukula Don't remember tisha umbo Ya kulika weka kando malgenyuki Yani Queen B Machine
Queen B Machine
Kako na Queen B Machine Sema Queen B Machine
Queen B Machine
Kamebeba steki bigi nika Queen B Machine
Queen B Machine
Kaki na mazi ya jane nika Queen B Machine
Queen B Machine
Neki zidi umenguwe nika Queen B Machine
Queen B Machine
Umala nyuki yani Queen B Machine
Queen B Machine
Queen B Machine
machine ni kuspoga matin basi nipe hiyo juice sitamwika na kin jozo deba ni kunyuke basi leo utatika ni ngoza wacha kwa kwa weka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kill baro na ukianza ati kuwika nitakumwaga devan kugurumisha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademu kwa fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B machine.
Queen B machine
sema Queen B machine.
Queen B machine.
Kome bebo steki piki nika Queen B machine.
Queen B machine.
Kaki namazi ya chane nika Queen B machine.
Queen B machine.
Enyeki zidi umenguwa nika Queen B machine.
Queen B machine.
Umala nyuki yoni yani yani Queen B machine.
Queen B machine.
Queen B machine sema Queen B machine.
Funga nipe dhudha yo kisi nainga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mili mili wa mnyenyezi nikupe ukimble kinaanza kukukuza unaple na kudema dema ni kushike filthy wa high chalkito kwenye mic na zitema kwenye flow tuwa bamba mipe nduru ni wa show ni kiplo
ni wa show ni kiplo ni wa show ni kiplo
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole
masipa yeo
Kananua wa mlambe ukianika nanua wa mnyonye masilva
ianika nanua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
Badala tu unasema tu jow Na sifu dem mwana najua kuchacha Akitok boy shell ana mau Rauka juu custom za kachacha Nikupe riba kaka magera ya fau Upa upa eh Ai upa upa eh Ai ama dem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Ama ngeuso simame ama wainame
Ah
kulonga makushoto mamboko na kangoko na kasesa kama koko niaje ni chape wa makale zuna juwa minataka tukinare ni wawasha ina mtakubale teki ndena anawasha tukingale na daibong e-form nisha sare
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu jau Nasifu dem wana najua kutwang Akitwek boy shell ana mau Rauka juu custom za kachang Ni kuperi baka kama gira gifau Upa upa Kaziko kwa mabrana ukaze ili mwenye hana baki zile za
Paka mafuta Kakijipa nikachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuta Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta Winga kwangu itabidi umeikumuta Makejani weekendi lazima utoe form Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabirka koblein na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana Baki zile za gai
Sasa tumerudi, tumekam na the beast Hit make a lunatics now on the mic Sellers DNA gonna make you wanna lick Dance to the beat, you skipping on the feet When you like a fake, you talking on the feet Nime pata combo ka handi shia threat Like the way you like it's a easy till I wet Like chapati keuka, wanna make you sweat Wanna make you let over when I pull it out Sasa tumechachisha, sema pekejang
Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejang, pekejang Pekejang, pekejua, pekejang Lazima iwaweze kabirka koblein na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana baki zile za
Pekejang,
pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekejang, pekej
Islas gang Ime Maret
Nyati ya leu Una pe
Kilai kamwe manai
Push and on the beats.